Yesu yuwaja. Yuwaja Bwana Yesu yuwaja. Yuwaja Bwana Yesu yuwaja. Yunangoja Mesi mama.
Takae sikia sauti yangu na kunifungulia mlango wake. Nitaingia kwake nikale naye, naye ale pamoja nami. Mimi ndiye Alfa Omega, nyota ingayo asubuhi.
Yuaja Bwana Yesu yuaja. Yuaja Bwana Yesu yuaja. Yuaja Bwana Yesu yuaja. Yunangoja Yesu mama.
Nafasi ya Bwana aliyebeba wako msalaba, anapobisha akiuliza nafasi utamkubali. Nafasi ya Bwana falme mkuu, tumuinue juu sifa mpe tu. Fanya hima fungua roho yako, mkubali aingie kwani.
Yuaja Bwana Yesu yuaja. Yuaja Bwana Yesu yuaja.
Dunia, lakini Yesu aliyesulubiwa hana nafasi ya kuingia ndani ya roho aliyoifilia. Kwa neema abisha tena nafasi leo mpe Yesu. Usije ukangoja kesho, kesho wenda isifike.
Yuaja Bwana Yesu yuaja. Yuaja Bwana Yesu yuaja.
For Christ came that you may have life abundantly. Come on, the heavy loaded, and he will give you rest. For doesn't matter what you're going through, for through his stripes you're healed. Just like the woman who died, Jesus flocked. I said, this is all we need, for he got the key. Thou may have cried for so long, but right now your tears has come to an end. Behold, the Lord says, no short in the canoe save. Yeah, there is yes, thou depths in the canoe here. He said, hold on to Jesus when things ain't clear. God is never too early and God is never too late. God is always on time, on his pasite. Seek and do fine, no can shall be open. Upe Yesu roho yako, no si ogope, yeah.
Yuaja Bwana Yesu yuaja. Yuaja Bwana Yesu yuaja. Yuaja Bwana Yesu yuaja.